Garenin mirganama beekamuun lama roobii har'aa humnoonni naannoo amaaraa dhalattoota tigraay irratti duula fixiinsa sanyii raawwatan jechuudhaan lammiiwwan nagaa kumaan lakkaa'aman ajjeesanii lammiiwwan miliyoona tokko ol qe'ee ofiirraa akka buqqa'an taasisaniiru jechuudhaan yakkaniiru. Amnesty International fi Human Rights Watch waliin ta'uudhaan gabaasa baasaniin dhiha tigraay keessatti lola gaggeeffameen aangawoonni naannoo amaaraaf humnoonni naannoo akkasumas milishoonni naannoo sanaa yakkaawwan waraanaaf yakka farra namoomaati jechuun ibsan. Waraanni Itoophiyaallee kana keessatti walii galeeraa jechuun himataniiru. Amnesty Internationalitti qorataan dhimmootii gaanfa Afrikaa Fasaha Taklee qorannaa kana laalchisuun akka jedhanitti qorannaan kun fuula 240 kan qabu ta'uusaaf kunis dhiha Tigraay keessatti dhiibbaa mirga namaa bifa fixiinsa sanyiif yakka farra namoomaa raawwatamuusaa mul'isa jedhan.
ከመጀመሪያ ጀምሮ እንግዲህ ጦርነቱ በሚካሄድበት ጊዜ አካባቢውን ለመያዝ የፌደራል መከላከያ ሰራዊት ከአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የአማራ ልዩ ሚሊሻ
ጀልቀበራ ካሴ ሞታ ደዳ ናኖ ትግራይ ሚሊሾች አከስሞስ ከነን ፋኖ ጅደመኒን ናኖ ሰነ ኬሰት ነሞተ ነጋ ዋልታሌ ረተሌላን ሜሻሌ ጉጉዳራ ወተኔ ጅራ ከናፉ መራብ ዳንሻ ከፈከኛ ትጥቁን ደንዳማ kana keessatti dhiittaan mirga namoomaa yakka waraanaa jedhamu raawwatamee jira. Namoonni deeggartoota TPLF jedhaman namoonni bebbeekamoon milishoota duraanii kanneen turan haleellaa duraan maayikaadiraa keessatti raawwatameen dabalatee ajjeefamaa akka turan ragaa argannee jirra.
Haleellaa maayikaadiraa gama laaleen jedhan obbo Fisaan gabaasa kana dura baasneen sadaasa 20/2020 yeroo sanatti dhalattoota amaaraa irratti haleellaan raawwatamuudhaan namoonni hedduun akka ajjeefaman guyyaadhuma sana galgala dhalattoonni amaaraa walitti qabamanii haleellaa ijaaboo akka raawwatan gabaasameera. Ragaalee maddeen adda addaa irraa argannoon namoonni 229 ajjeefamuu isaanii hubannee jirra. Namoonni 100 ta'an immoo balaan madaa'u irra ga'e wal'aansaaf gara hospitaala naannoo amaaraatti geessamaniiru jedhan.
ከመጀመሪያው ጥቃት በኋላ ደግሞ ምዕራብ ትግራይ የሚባለው የትግራይ ክፍል ላይ አዲስ አስተዳደር ተቋቁሞ ነበረ።
ሀሌንዳ ሰጀልቀባት ታንሴ ናኖ የትግራይ ኬሰት ቡልቺ ሳራቱ እንደሰሌ ቱረይ ቡልቺ ሳራዋ ከናብ ነሞኒ ናኖ አማራ ሙደመን ከንኬሰ ጅረን ይፊ አከስመስ ጠለቶኒ ናኖ ከንኬሰ ጅረን ነሞኒ ሙደመን ይጅሩ ቡልቺ ስኩን ኤገ እንደፈሜ ጀልቀቤ ጠለቶኒ ትግራይ ናኖ ሰነኬ bakkawwan adda addaa kanneen akka maayitsabri maayiloomi addigooshuu fakkaatan keessa jiraatan bifa adda addaatiin dhiittaan mirga namoomaaf haleellaan innaa irratti raawwatamu arginee jirra. Fakkeenyaaf amajji 9 namoonni 60 ta'an mana isaaniitii fuudhamanii laga Takezee riqicha waayee jedhamu cinatti ajjeefamuu isaanii kanneen irraa hafan namoonni 3 fi kanneen ijaan argan reeffi sun yeroo dheeraadhaaf turuusaa nutti himanii jiru.
Bulchiinsi haaraan hundaa'e kun dhalattoota Tigraay irratti loogii kan of ta'uusaa hubannee irra ka jedhan obbo Fisaan waraqaan eenyummaa akka hin kennamneef dhorkamaniiru qabeenyaan isaanii saamamee manneen isaanii gubachuu kan agarsiisu suuraa saatalaayitiif ragaa viidiyoo arganne irra jechuun dubbatanii gargaarsa namoomaallee dhorkatamaa turan jedhan. Aangawoonni naannoo humnoonni nagaa eegumsaaf jiraattonni naannoo amaaraa dhalattoonni Tigraay gamasii akka ba'an akeekkachiisa kennaafi ka turaniif haala geejjiba isaan gamasii ittiin ba'an illee aangawoonni naannoo akka mijeessaniif namoonni achii ba'an dubbachuu isaanii obbo Fisaan himaniiru. Kunis naannoo amaaraa dhalattoota Tigraay irraa qulqulleessuuf tarkaanfii fudhatame ta'uu mul'isa jedhan. Qorannaan isaanii kun yeroo hammamiif akka gaggeessan obbo Fisaan gaafatamanii.
እንግዲህ ኢንትራንስ ላንድ እቻንዳ መጥና ከዛ በላይ ነው ያረጋው በተለያየ መንገድ ተጠቅመናል። ወደ 5 የሚሆኑ የሚሽኖች ወደ ሱዳን ሄደናል።
ቁራና ከነ ወጋ ተኮፊ ሳውሊስ ገገስኒ መረደዳቲን ገርጋራም ለጅራ ጉርሙንሽን ገረ ሱዳን ይትመለራ ቁራቶኒ ሁማን ራይትስ ዋቺፍ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ገመሲት መለኒ ነሞተ ገመሲት በቀተና አሶሲሰኒ ጅሩ ረዱን ሳኒ ነሞተ ጥያቲግራይ ራቡቃኒ ገረሽሬ ጠቀኒ ሰበባ ቁንደምቲን እንጅራንፍ አመይ ሰከጅራንም በግኑ አዶነሰ ዱረ እና ቁንደምቲን ቱረ ቡቃቶ ተሳነ ነሞተ እዱ ቢልብላን አርገነ ዱብስኔ ጅራ ወሉማ ገለ ቆራና ከነ ገገሱዳፍ ነሞተ ዲበፍሪ ዲግደሚ ቶር በታን ዱብስኔ ጅራ ከነን ከሳ ዲበፍሪ ሰገል ከነን ታን ጥያቲግራይ ራቡቃን ሱራ ሳተላይቲ ቪዲዮ ለምርከኔ ፈመኒ ለ አርገነ ጅራ
Director Olanan Abbata Human Rights Watch Kenneth Rose akajar anit bitote sabara kumala maaf digdama akabe angawon minano amara fumnoni naga eksisan ya tigray kesa kan nenjiratan alatota tigray manajirenya sani kesa basur an duula fit insa sanyi erratige gesan jiran. Amnesty International of Human Rights Watch humnoni tigrays lulabat lekul aturbake sati yakka dalagani rujachul an garu qiyafati gabasa kana isamiti jiran. Tigray gammidiyaa hookara hamaa lola keessatti geggeessan mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif michuunsaa naannoo Amaaraa kan itti waldura dhaabbatantu isa mudatee jira ibsi kun. Naannoon Amaaraaf naannoon Tigraay lamaanuu Tigraay dhiyaa kan yeroo ammaa humnoota Amaaraaf waraana Itoophiyaan to'atamee jiru kan kooti jechuun falmu. Ajjeecharra deddeebi'ee raawwatetti dabaluudhaan angawoonni Amaaraa karoora dhalattoota Tigraay dhabamsiisuuf afaan isaaniirra uggura isaan ka'an gabaasichi fixiinsi sanyii raawwatamuusaaf akka ragaatti tuqee jira. Mootummaan federaalaa yakka kana qoratee qulqulleessuuf hin dandeenye. Raayyaan ittisa biyyaa garuu dhalattoota Tigraay irratti ajjeechaaf jamaa walitti qabanii hidhuuf dararaa raawwateeraa jedha ibsichi. Dubbifnaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee Rooyitarsiif akka ibsanitti dhiyaa Tigraay keessatti fixiinsi sanyii geggeessame jedhame kijibaaf oduu uumamee dubbatameedha jedhan. Dubbintoonni mootummaaf waraanaa itti gaafatamaan humna addaa naannoo Amaaraaf bulchaan dhiyaa Tigraay gaaffii dhiyaateef battala deebiin kennine. Gabaasi Amnesty International loltoonni Eertiraa dhiyaa Tigraay keessa midhaan beeladaaleef meeshaalee mana keessaa saamuudhaan dhalattoonni Tigraay waan ittiin jiraatan dhabsiisaniiru jedhee jira. VOA'n gabaasa kanarratti mootummaa lamaanuu biraa deebii gama isaa argachuuf kayaalii gochaa jiru yoo ta'u hanga ammaatti argachuu hin dandeenye.